itemba lahlwa ngabona kimi bezama ukungithela amandla ethandeni wena mama phela wena wisoshalami wisoshalami empini ngihlale nginawe